Polisi ekuto msajja Herbert Musasi zagambibwa okutta omwana Martin Bukenya. Bukenya yatibwa sabiti yode kubigambibwa nti Musasi yamusangiriza mu nju ye n'alyoka ng'ali ne muwala we w'emyaka 14. Ayogerera polisi mu Kampala Rachel Kawala agambye nti Musasi zono bamusangiriza ng'agezaako kukuma mu bitundu eby'eggulu.
Musasi Herbert akwatiddwa mu district y'eggulu gy'abadde yeekukumye nga okunoonyereza kulaga nti Bukenya Martin ono ga yali asomera ku Hillside Secondary School e Matugga ng'ono yali mutuuze mu Kirinnyabigo mu Kawanda mu Nabweru Division mu Wakiso District.